Yo, sithandwa sami yazi ungami. But ithi ngicorrect mina ngumvenda ne wena you are whoever. Hey. Abathi iyaphapha. Bathi uyaphapha. Uyaphapha. You understand? And uzame ilo i-picture quality yefone nkosi yami. Angazi noma Android bani ngoba nama Android ayenza ngcono but le yakho le kungaba yimobisel or ibathini? Alcatel-le angiboni kahle. Kodwa ke akusenani. Bophe kahle nama happiness man, cace nje. Sisibo. Ya, uthi uzame nje ukumeshisa nezinto nje ucacebo. Yine umlomo ulungisa iface yakho. Engathi uso ugrampi nje. Alright, sharp ne.